sala si moko to tonzara tongase tongase be Africa nela sala si moko to tonzara tongase tongase be Africa nela sala si moko to tonzara tongase tongase ando azokwe akisara famio moke wara kokona ngunjana yanga dakwe moke sina yanga tatizo na menikete yena maboko fadeso azokwa ke totonzara nzara ke fazo sida ke fazo be Africa nyela sara si moko totonzara tongase tongase be Africa nyela sara si moko totonzara tongase Tongase, be Africa, nyela sara si moko to tonzara. Tongase, tongase, wala bira la sara sieke tuti tongase, wala bira la sara sieke sara yenise. To tongonzara, be Africa, nyela sara si moko to tonzara. Tongase, tongase, be Africa, nyela sara si moko to tonzara. Tongase, tongase, kozo be Africa, ke kozo la timosoro mingi, moke ba matanga nando kwe. Be Africa, laso mo ba motene, koba ke da ankora peo, azo kwa ke to tonzara, ke to tonzara.
Tongase, be Africa, nyela sara si moko to tonzara.